records. Zamani, nyumbani likuwa nikiacha noti. Alhamdulillah, squeeze na cha noti. Riziki mafungu saba, mine has to be dozen. I was born to shine, japo nilizaliwa sunset. Ya man, ndo kama hivyo stoko sea, kankisema day one. Ilikuwa nikiza, mina mamangu toka day one. Bado kwa na mimi, alipigwa visu ili ntoke salama salmini. Kwa hiyo sikuzaliwa kushindwa dia, na hindo mana sikushindwa kuzaliwa pia, iliwezekana. Hakuna jipya ya dunia ila, I was a newborn. Wanasema tunakuwa haraka, here I'm grown. Na sigizi, tole kamera Sony. Mana ukipewa script, unaweza mpiga Tyson. Nilikuwa na nyuma contact na hama legends. Sabi nafanya contract negotiations. Nah, pesa hainibadilishi ila I keep change. Na mziki haunilishi na walisheni. Na share breakfast na wale wenye loyalty. I feel kama mtumwa sipping royalty.
Liponzia ikuwa hapa bro. Sichukulie poki niona hapa bro. Na napotaka kwenda ni zedi hapa bro. Sijapanga kushi hapa no.
Word. Neno. Sota fumbo
some semo.
Na iona future kwenye pesa tewe tundu la sindano. Najua ntapata nafasi.
Wakati pesa sinamaliza matatizo. Matatizo anamaliza pesa ndo ilivyo. My next move ni kuweka mikono juu ya meza. Ila kabla sija shika spoon na kabla sija meza, I make sure meza zima imezungukwa na my people. Na hata kama ikitokea siku sipo, takachokiacha ni kwa sababu ya watu wangu wale. Sina haters ila ninaona watu wangu wale wako pale pale. Distance kubwa sana kati yao na mimi. I'm gifted, hata tukishindana I'd win. Man, lecha mziki nitafute cash ili mziki usinipe stress. Then nikarudi kwenye mziki nitoe stress. Nikawapa mawe 15 ule mkashindo kudigest. Liapa tena staki kufanya huu mziki for the rest of my life, but I can't. Nakumbuka mid UK Fred Swag na money. Tulikuja mjini Dar es Salaam tukiwa homeless. Tukaenda kulala juu ya bati mpaka morning. Ndoto za kuwa big artist with my homies.
Liponzia ikuwa hapa bro. Sichukulie poki niona hapa bro. Na napotaka kwenda ni zedi hapa bro. Sijapanga kushi hapa no.
Word. Neno. Sota fumbo some semo. Na iona future kwenye pesa tewe tundu la sindano. Najua ntapata nafasi.
Records.